bakunzi ba Radio Iteme banyamuryango ba ARC namwe banyarwanda twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro Imana aho muri hose. Iki ni ikiganiro cya igihe niki, turi ku itariki ya 8 Ukuboza 2022, turi kuwa kabiri kandi iki kiganiro mukigezweho buri wa kabiri w'icyumweru. Hagati aho turabibutsa yuko abifuza gukurikira ibiganiro byacu bya YouTube na YouTube Live mushobora kubikurikira kuri Radio Iteme Umunara wa Europe, kuko ikibazo Radio Iteme yagize ntago kirakemurwa. Uyu munsi akaba ari njyewe Ashil na Tabita tugiye kubaganiriza, ariko mbere ko mabwira ingingo tuza kuvuganaho ndagira ngo numve niba mikro ya Tabita yumvikane. Madame Tabita, wabunyumva?
Ndakumva Ashil, murakoze cyane. Ndagushuhuje, nshuhuje n'abakunzi ba Radio Iteme ndetse n'abakunzi b'urunana muri rusange, nshuhuje n'abari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko tugira ikiganiro cyiza, murakoze.
Urakoze cyane. Ndumva hari ukuntu birimo kugenda bicika, sinzi ko nawe ubyumva uko kuntu.
Ntabwo nabyumvise, birimo biracika.
Okay, ubanza wenda ari njyewe gusa, ariko reka dukomeze. Uyu munsi turavuga ku ngingo eshatu. Ingingo ya mbere ni irarebana n'imibereho mibi umunyarwanda ku butegetsi bwewe na FPR ishyaka rukumbi. Turavuga ku mibereho mibi yabo, ibibazo bakura nabyo. Ingingo ya kabiri turaza kuvuga kuri ibyo bibazo, ikibazo nyamukuru ni ikihe, ikibazo nyamukuru kiri mu Rwanda ni ikihe. Iyi ngingo ya gatatu turaza kuvuga ku buryo Karasira yongeye kwitaba inzego za RIBA. Izo ni ingingo twabateguriye uyu munsi. Ntatinze rero, Madame Tabita, kuri ibi birebana n'imibereho mibi y'umunyarwanda, reka dufate urugero rutajya rubeshya abantu. Uribuka ibibazo byo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri? Waba ubyibuka ibyo bintu, Madame Tabita?
Ibyo bintu se hari uwabyibagirwa? Ahubwo birashoboka no mu mateka y'igihugu uko bizaba byanditswemo ko ari ibintu bizajya byigwa no mu mashuri na hehe. Ibintu
hari igihe bigeraho umuntu akumva byaribagiranye?
Ntabwo bishoboka, ibintu nka biriya ntibishobora kwibagirana. Aho mbiherukira rero, naherutse ngo babatumira ngo bajya kubereka amazu babubakiye, ariko ngo ari za studio barayanga. Ariko ubundi tutagiye muri menshi, uwari uburyo twahamagara umuntu waho tukareba niba batwitaba. Twagerageza
tukareba ko byashoboka, byaba ari byiza cyane.
Okay, reka tugerageze.
Reka tugerageze.
Shaka Radio Iteme, wumve Radio Iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio Iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez Radio Iteme, écoutez la Radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Aditeme, le pouvoir de la parole.
Ya Bwana Mukunzi. Allô?
Allô?
Mukomere cyane abakuru yanyu.
Amakuru ni meza buhoro.
Tunguye tubahamagaye tutabateguje ariko twifuje kuganira namwe uyu munsi. Sinzi ko mwatumenye. Mwatumenye?
Mwagaye muri bande?
Turi radio Iteme.
Mwamenye muri bande n'umunyibwire.
Twe turi radio Iteme.
Radio Iteme nyanyunga. Mvugira kuri YouTube.
Yego. Tuvugira kuri YouTube akenshi. Ubwo rero twari twifuje kubavugisha kugize amahirwe turakubonye twagira ngo mu by'ukuri ntago tuza kugutinda ariko twagira ngo tuganire ku bintu byababayeho muri uyu mwaka. Hari icyorezo cya COVID ntago tugitindaho, icyo kibasiye isi yose ariko by'umwihariko aho ngaho muri twabonye mwarasenyewe. Ese koko ibyo bavuga ngo mwarasenyewe nibyo?
Oi, twarasenyewe ibyo bavuga ko twasenyewe nibyo kubera ko byabaye ku manywa y'ihangu byabaye ku itariki cumi n'enye z'ukwezi kwa gatatu.
Uretse gatoya, ni ngo ntabwo ari amashusho y'ibihimbano twabonye, ni ibintu by'ukuri koko?
Oya, ni ukuri, ntabwo ari ibihimbano kubera ko byabaye ari ku manywa.
Okay, noneho tutagutindiye cyane cyane ko twari tunagutunguye, watubwira muri make byabaye ryari, byakozwe nande, binakorwa muri COVID, ese hari abo mwigeze muba mutabaza cyangwa se mbere yuko banabasenyera mwibigeze babanza kubatuza n'ahandi hantu?
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Bijya kuba byatangiye ku itariki, tuza gusengerwa byatangiye ku itariki cumi n'enye z'ukwezi kwa gatatu.
Yego.
Mu gihe cya COVID niho ubuyobozi bw'umurenge bufatikanyije n'akarere k'umujyi n'akarere ka Gasabo bigafatikanya n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ibyo nibo badusenye.
Ubwo babasenyeye bavuga ko uko ni mu kubyumva ntabwo ari umuntu ku giti cye waje ngo abasenyere, ubundi gusenyerwa ni amahano, ni uguhohoterwa. Ubwo ibyo ndimo kumva ni uko mwasenyewe n'inzego z'ubuyobozi, izo mumaze kuvuga. None mbere y'uko babasenyera ubwo ntibaba barabasabye wenda nk'uko kugira ibyo mukora ntimubikore? Bigeze babanza kubatuza nk'ahantu wenda ngo
nta kintu bagombaga kudusa?
Yego, turakumva.
Bagombaga kudusaba kubera ko nta kintu bagombaga kudusaba, kuko icyo bari badusabye twari twakibemereye ko tugomba kubarirwa imitungo yacu. Icyo bakidusaba twari twakemeye, ariko kubera ko bari leta yari ihagaze ku mushoramari, mbega inyungu z'umushoramari arizo yashyize imbere, bo bakabona ko nubwo twabariwe tutari kumvikana n'umushoramari, bo bagashyira baje kudusenyera bitwaza ko ngo turi mu biza.
Bwana Mukunzi, ntaguciye mu ijambo, mwasobanurira abantu bazatwumva, wenda n'izo nzego zizabyumva. Ni ukuvuga ngo hari umushoramari waje ariko munavuze ko bashatse kubatuza n'ahandi hantu, ibyo bintu bihura gute?
Kwebwe umushoramari akimara kuza, urabona ko byatangiye byatangiye mu 2007.
Yego.
Niho byatangiye twaje kubarirwa n'umushoramari. Umushoramari twumvikana ko tugomba kwimurwa, tukamuhereza ubutaka nawe akaduhereza ibitugomba ibiganiro abitangiye kumera neza kumvikana ko tugomba kwimurwa duhaye ubwishyu bw'amafaranga umushoramari nawe arabyemera ariko tubwira ko nubwo tuje kubarirwa agomba kubanza akabinyuza mu buyobozi bw'igihugu urumva ko ntabwo ari kuza kwimura abaturage barenze 1,000,000 ngahe leta itabizi
yego birumvikana
ikoze muri leta leta izi kivangwa terekata turi abaturage bagomba kwimurwa ku bw'inyungu rusange
okay ubwo birahindutse ubwo ndabyumva ko iby'umushoramari yababwiye mbere muri 2007 byaje guhinduka leta ari bihinduye hanyuma leta yavuze ko ishaka kubimura kubera iki
leta atubwiye ko ngo igomba kutwimura ku bw'inyungu rusange ko ngo nta munyarwanda ngo uzongera kwimurwa ngo ahawe ubwishyu bw'amafaranga ko ngo sisiteme ya leta ko abantu bagomba kujya bimurwa bimuriwe mu mazu ko batagomba kujya bimurwa bahawe ubwishyu bw'amafaranga
Ibyo turabyumva nubwo wenda nabyo birimo karengane none se abantu bimurwa bamaze kubakirwa Bwana Mukunzi
natwe icyo nico kibazo twagize uwaje kutubarira n'utwubakira ayo maso
no kuvuga ngo muri make babasenyeye batarabanje kububakira
badusenyeye batarabanje kutwubakira kuko twebwe ikintu kidutangaza twasenyeye batubwira ko turi mu biza ariko tukimara kugezwa mu kagari n'inzego z'umutekano ibyo batubwiraga sibyo twasanze mu kagari twasanze harimo impapuro zivuga ko ngo twimure ku bw'inyungu rusange bakanze kuzidusimisha ku ngufu natwe twibaza ngo atese ko bari batwimuye batubwira ko turi mu biza ibiza n'inyungu rusange bihurira he
none
ese
uravuze ngo babasinyishije ku ngufu byagenze gute kugira ngo musinye ku ngufu
twe ntabwo ariko twisenyeye ku ngufu ngo nibo badusenyeye
nabazaga gusinya aho babajyanye ku murenge ngo musinye mwasinye ku ngufu byagenze gute kugira ngo musinye ku ngufu kuko hari aho numvise ko ngo mwabanje gukubitwa mukajyanwa ku murenge abantu babaye ibisenzegeri
batujyanye mu kundi bagukuraga mu rugo bagufashe noneho bakakugeza mu kagari bakavuga bati ugomba gusinya ko wimuwe ku bw'inyungu rusange natwe tukabaza ngo atese ko mwaje ko naduhira ikihe amaze umutubwira ko turi mu biza iby'inyungu rusange n'ibiza mubihuza mute
yego ubwo basubije ngo iki
ko ngo ibyo ngo turi abantu ngo gufashwa ngo turi abantu mbega ngo twari turi ahantu hari risike zone ngo isaha n'isaha twapfa natwe tukabaza ngo atese ko mwatubariye mukaba mubona ko ahantu turi koko ko hatatubereye mwaduhaye ubwishyu bw'amafaranga twabariwe mukareka ubwacu tukisenyera
uwo mushoramari se Bwana Mukunzi ndanakuramukije kandi wakoze gufata telefone yacu ndagira ngo nkubaze uwo mushoramari numvise ngo mwabanje kuba ari we mukorana bitangira mwongeye kumubona cyangwa yahise abura noneho mujya kudiringana n'abantu bo muri leta uwo mushoramari yagiye he byagenze bite
urebye ubu nta mushoramari ari tukibona umushoramari yarahereka
yaragiye yarabuze
umushoramari arahari ariko imbwa umushoramari ahari akorera muri leta kubera ko leta niyo ibifitemo imbaraga niyo idushishikariza gutanga ubutaka tubaye umushoramari ntabwo umushoramari ariwe utubwira ngo ubutaka bwanjye
none Bwana Mukunzi nari mfite utundi tubazo dukeya none hari ikibazo ibintu nk'ibyo ubusanzwe bibaye abantu baratabaza mwaba mwaratabaje mwaba mwaramenyesheje inzego z'ubutegetsi ko mugiye gusenyerwa zaba zarabasubije iki
urabona tukimara kubarirwa habayeho ikintu cyo kubara imitungo bimeze nk'abaringa noneho njyewe nahise ko niyambaza njyewe kandi ku giti cyanjye nahise mpaguruka kubaza ubuyobozi ikintu cyatumye umutungo wanjye urabona ko batubwira ko imba wabariwe nabi ko ugomba gusubirishamo nyuma y'iminsi icumi ko iminsi icumi nirenga ko tatafite uburenganzira bwo kuyasubirisha umutungo wawe noneho utuka kubarirwa kwabariwengeze nta bushobozi nari mfite bwo kubona ibihumbi mirongo itanu yo guhereza umugenagaciro uza kuza kunkorera igenagaciro ku mutungo wanjye ubwo bese ko niyambaza ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo nkimara kwiyambaza ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo meya w'akarere ka Gasabo yahise ko ansubiza ko iminsi icumi yo gusubiza umutungo wanjye yarenze nkimara kubona bigenze gutyo nahise ko niyambaza umuyobozi umuyobozi w'injyanama y'akarere ka Gasabo kubera ko injyanama y'akarere ka Gasabo ni ikintu cyatumye ko niyambaza umuyobozi ukuriye injyanama y'akarere ka Gasabo bari banzuye ko nubwo tugiye kwimuka ku bw'inyungu rusange abazemera amazu bazabaha amazu n'abazemera amafaranga bazahabwa amafaranga ariko uko bari injyanama y'akarere ka Gasabo yabyanzuye siko abari hejuru y'injyanama y'akarere ka Gasabo baje kuza kubikomeza ubwo nkimara kubona nta gisubizo akarere kansubije nahise ko niyambaza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kubera ko nayo niba ifitemo imbaraga ngo mpita niyambaza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyambaza minaroke niyambaza umujyi wa Kigali niyambaza umuvunyi mukuru niyambaza umuyobozi mukuru wa RDB binakubitiyonahise ko niyambaza na Transparency Rwanda bose nta gisubizo na kimwe babageze bahera
okay
na hato se bavugaga iki nta kintu n'iki na kimwe bavugaga
waba yaragize ikintu asubiza n'umuvunyi umuvunyi yarambwiye ngo ibyanyu biri mu nkiko
aya umuvunyi yitwa nde nakubwije
murekezi
urahoze ari minisitiri w'intebe yego wakomeza wewe wasubije ngo iki
ngo biri mu nkiko
ngo biri mu nkiko okay
murambwiye ko biri mu nkiko kubera ko hari bamwe muri bagenzi banjye bari bazanye ikibazo cyabo mu nkiko nawe yakaje ngo yumve ikibazo cyanjye akinjiremo ambwira ko biri mu nkiko kandi gisinari nigeze ndeka kubera ko ngeze mu nkiko ku kibazo cy'ukuntu nabamwe yarabari
hanyuma mbere y'uko musenyerwa mwari mubayeho mute mwari mutuzwe n'iki
mbere urabona nk'ubu ngubu nta mashuri ngira nta kazi ka leta ngira urabona izo nzu twari twarubatse Kangondo nari naragiye kugurisha isambu kuri Gakondo zatari yampaye ndahaza ngura ikibanza muri ibihumbi bibiri na gatatu ntangije ndubaka kubera ko burya iyo umuntu yubaka yubaka yiteganyiriza no n'ikizatunga umuntu nubatse yo guturamo nubaka n'izo gukodesha izo rero nakodeshaga nizo zari zintunze nizo zari zitunze abana nizo zishyuraga abana amashuri bakimara kuzisenya kugeza isaha tuvugana abana banjye ubu ntibiga kugeza isaha nanjye ubwanjye kubaho n'umuryango wanjye ni ikibazo kinkomereye cyane
birababaje cyane ni ukuvuga ngo babasenya aho mwabaga barangije ariko barasenya n'ibyo ari bibatunze
byose basenye kubera ko nyine imba wari ufite urupangu rurimo amazu ukodesha n'iyo guturamo byose mbere niyo urabona ko umuntu akora ibiraka bya buri munsi yoburaga ikiraka nta kintu umudamu ari kuba yakubaza bitewe nuko yabaga afite ubwishyu bw'abapangaye bamwishyuye.
None usibye inzego ihangane tabi usibye inzego z'umutekano za polisi zaje nabwo zije kubakubita no kubashyiraho icyo gitugu nta muyobozi wigeze azaho ngaho ngo arebe nuko mubayeho ngo nabakurikirane ngo arebe umwuba uko mubayeho.
Urabona bigitangira umuntu aza gusa ni minisitiri kaboneka ariko yazaga tubwira ko byanze bikunze tugomba kwimukira mwari amazu.
Ayahe mazu
ari yango bubatse mu Busanza?
None se muri ayo mazu bari babubakiye harimo n'amazu nyine akomeza kubatunga ko wari utubwiye nkawe nk'urugero ruduhaye wari ufite inzu ubamo ariko ukagira n'indi nzu ukodesha ibasha kukuzanira udufaranga dukeya ukabasha kubaho. Aho handi babubakiye niwe ari mu Busanza kandi nabwo ikigaragara ni uko batabubakiye ho naho uwo mutungo bari kuwuguha.
Dore urebye ntabwo ari inzu bubatse ubavugisha izi saha ngenewe studio. Studio ni icyumba mu nzu ntabwo ari inzu ni icyumba mu nzu. Mbega urabona nguko nguko wakubaka inzu ikaba ifite ibyumba bitanu none warangiza ukagiye gutangamo icyumba kimwe ni icyumba mu nzu niyo mpamvu bakiyita studio ntabwo ari inzu.
None ufite abana bangahe?
Mfite abana umunani.
Bakabagendera studio none
studio y'abana studio ni ukuvuga ni icyumba kimwe icyumba kirimo saro kirimo aho uryama kirimo ibintu byose abantu famiye y'abantu umunani bagashaka ngo mujye kuba muri icyo cyumba kimwe
ni icyumba kimwe ku buryo twe twabibajije minisitiri Kaboneka turamubaza ngo atese Kaboneka nkanjye ubwanjye ubavugisha nsa mfite abana umunani iyo studio nzayituranamo n'abana gute Kaboneka ubwo yanyisubirije ngo ati ugomba kugira nimwe mugomba kugenda ko mazajya muryama wajya uryama ku manywa abantu bakaryama nijoro ugomba guhitamo uko uzajya uryama.
None mukunzi nago tuza kugutindira ibi bintu byose byababayeho kandi bikaba no mu cyorezo cya COVID ni wavuga ko byagize ingaruka zihe ku muturage usanzwe cyane cyane abategarugori abari n'abategarugori n'abana b'abakobwa cyangwa se n'abana muri rusange ibyo byagenze gute byababayeho byabageze ingaruka zimeze gute?
Byatugize ingaruka zikomeye cyane dore uburyo byatugize ingaruka batusenye mu bihe bibi. Noneho nkanjye nkimara gusenyerwa nta hantu nari mfite wo kuba natuza abana umbwire kufata umuntu w'umugabo nkanjye abana banjye nteze ko bamwe nabacumbikishirije Nyanza abanjye cyangwa kubera ko sinari kubafata bose ngo bajyane mu rugo rumwe umugore nawe urabona umunyamakuru umugore akimara kubona benshi kwihangana birabananira yamaze kubona umutungo wari ubatunze ntawe ugihari kandi akabona umugabo nta handi handi afite wo gukura ubu nihigiriza nanjye n'umugore akihigiriza ivu ni uko nguko tubayeho. Abakuze ubu ntabwo bakibana n'abana babo abana baratatanye n'ababyeyi babo nabo baratatanye ni uko nguko twibereyeho.
Yego Tabita hari ikibazo ufite wamubaza ngene ufite ikindi cyanyuma?
Nyuma y'ibyo biba bigoye no kugira ikindi umuntu yabaza donc ubu ni ukuvuga ntukibana n'umudamu wawe abana baratatanye abana batandatu abana umunani
n'abana umunani nibo yavuze
abana umunani ubwo ni ukuvuga ni famiye mfite y'abana icumi niba ari abana umunani na papa na mama urumva ni abantu icumi urabyumva so nukuvuga ngo mwese mwaratatanye urukwawe madamu wawe arukwe abana umwe hari undi hari undi hariya nta muntu kibana n'undi ntubabona murahura se byibura byifashe gute
twahurira ko ntaho kuba umuntu afite noneho tabira ikintu gitangaje izo nzu batangiye kuzitanga icyo cyumba mu nzu batangiye kugitanga baba ndi bose basimbuye
bazihaye bande
bazihaye abahari bagituye batari basenyerwa mbega kugira ngo babone ubyikarite yose bayirange
ngiki
none bwana mukunzi ibingi ndabona ari ubuhemu bukabije cyane babahuri ni iki mwakoreye leta kugira ngo ibakorere ibintu nk'ibingibi mubona babahuri iki mubona muzira iki
kwebwe urebye gishobora kuba kigihari nubwo bagishusha kubera ko turi mu midugudu turi mu midugudu imwe mu midugudu imwe imidugudu itatu igizwe ngira ngo mperuka igizwe n'abantu barenga igihumbi magana ane na igihumbi magana ane n'abantu
byari bicitse sinzi niba wasubiramo banza bicitse kandi umukunzi byari bicitse waruvuze ngo imidugudu ine harimo imidugudu itatu igizwe n'abantu bagera ku 1400 wakomereza aho
undi mudugudu urabona ko imidugudu ni ine undi mudugudu ugizwe n'imiryango ngira bo bahawe ubwishyu bw'amafaranga ariko indi miryango igihumbi magana twebwe bari kuduhatira amazu
barabahora iki kuki mudafatwa nk'abandi banyarwanda
ntabwo tuzi ikintu baduhora ntituzi ikintu twaba twarakoze natwe kubera cyaba gituma natwe batadufata kimwe ngura mudugudu baheruka kwishyura iyo hagiye hariho sisiteme yo kuvuga ngo abantu bose bagomba gutuzwa mu mazu nabara nabo bakaba bajya kubatuzamo sinzi impamvu baba babishyetswe bakanga kutwishyura
hari abandi basenyeye bo barabishyura mwebwe bo muri Kangondo mwanga kwishyurwa banga kubishyura rero kuba babahaye amafaranga angana n'amazu yabo babasenyeye
twese tutuye mu kagari kamwe kandi abatanu
bamwe barabishyura abandi banga kubishyura
ariko ejo
ntagahoma muntu none bwana mukunzi nkurikije ibyo mwatubwiye mwatabaje inzego zose zishoboka se umukuru w'igihugu nawe byaba byaramugezeho
byamugezeho kuko urabona umunyamakuru
yego
kandi igihugu cy'i
birimo gucika
bariya nibo bareberera umukuru w'igihugu ntabwo wambwira uburyo batasa ntabwo wambwira uburyo batabarabimugejeje
byari bicitse ariko kugira ngo n'abakurikiye ikiganiro cyacu babyumve neza niba ntakubekeye wari ugize uti inzego zose mwarazimenyesheje kandi nizo zirebera umukuru w'igihugu nta kuntu yaba atarabimenye none mu binyamakuru mwaratabaje mu binyamakuru no hirya no hino
ibinyamakuru byose twabigiyemo byano mu rwanda twabigiyemo n'ibishoboka byose byagiye biduhamagara bikatuvugisha
yego
tuvuga ikibazo cyacu uburyo kimeze cyarananira ngo icyaraze
none bwana mukunzi ni ikibazo wenda gikomeye ariko uragisubiza uburyo wumva gishoboka cyangwa se uburyo wumva ubishoboye mwaratabaje inzego zose kandi inzego ziba zarashyiriweho kurengera umuturage abanyamakuru barabivuze natwe kuri radio iteme tuzakomeza tubivuge tuzabatabariza none nyuma yo gutabaza nyuma yo kubimenyesha inzego zibishinzwe nagira n'ikintu gikemurwa ibintu byatangiye ejo bundi mu kwa gatatu ikintu cya covid cyigitangira kumenyekana no guhagarika ubuzima ku isi ntago kirakemurwa mubona iki kibazo cyakemurwa gute
urabona ko n'umuturage nta bushobozi afite bwo kwakwikemurira ikibazo ubu abaturage bose dufite icyo kibazo kubera ko twatabaje ubuyobozi bwose ntibwagira ikintu budusubiza ikintu twiringiye
byari bikitse ntabwo kumvise neza
icyo twiringiye kubera ko ubuyobozi bwose twarabutabaje ntibwagira ikintu budusubiza urabona ko umuturage nta kintu uba ufite wakora kindi kandi abaguhagarariye abakuyoboye ari bo bakaba bakigukorera igisubu ubuyobozi bwose niyo twiringiye kuko hose ntaho tutageze byarananira wenda imana yo mu ijuru niyo azabikemura
ariko se bwana mukunzi iyo mwicaye nkamwe mwese muhuje iki kibazo mureba aka karengane mwakorewe karenze ubwenge bw'umuntu umuntu atabona n'ukuntu avuga iyo mwicaye mukabireba mukareba igihe byatangiriye ibintu mwagiye mukorerwa bamwe ndetse mwari kumwe bo bagakorerwa ibimwe ntimubikorerwe mubona ari iki kibyihishe inyuma iyo mubitekereje ni iki kihishe inyuma y'aka karengane bandi
ntabwo undi atinya kuvuga ko ari nk'ivangu ntabwo wambwira uburyo akagari kamwe muri mu kagari kamwe umudugudu mwakwishyurwa iyindi isigaye ine ntiyishyurwe aho ngaho hari ikibyihishe inyuma batavuga
ni ibintu
nagahoma munwa tabita
birenze uko umuntu yabivuga birenze ivugiro ariko kandi ntabwo twarangiza tutanagushimiye tutabashimiye ko mwabaye intwari uko byagenda kose nubwo kugeza ubu ntacyo babamarira kugeza ubu ntacyo ntabwo babakorera ibyo musaba nako nta nubwo ari byo musaba ni uburenganzira bwanyu ni ibintu byanyu mwaruhiye watubwiye uti ni amazu nagiye ndagurisha y'iwacu kuri gakondo ndaza nubaka andi cyangwa se ngura andi yarantunze yaratunze umuryango wanjye ari naho mba ntabwo ari ukuvuga ngo ni faveri bakugiriraga cyangwa se bagomba kukugirira yo kukwishyura ibintu byawe ni uburenganzira bwawe ariko ibi bintu byose nta na kimwe bakora ni ibintu bibabaje abakabarengeye nibo babahohotera ibi ni ibintu byo kwamaganwa ibi ni ibintu byo kwamaganwa iyi leta y'u Rwanda ikomeza guhohotera abaturage bayo ikaba isenya imiryango bene aka kageni ibi ni ibintu byo kwamaganwa nk'abanyarwanda ni ibintu byo kwamaganwa
Madamu Tabita
ariko ngiye kuvuga nuko tutarangiza tutanabashimye ko bahagurutse baravuga bavuga uburenganzira bwo barwanira uburenganzira bwabo iki ni ikintu cyo gushimirwa nimukomeze mutabaze abantu tubatabariza ababishoboye abantu bahaguruke bavuge ko wa mugani wawe uti Imana yo mu ijuru niyo isigaye nayo twizere yuko izagera ubwo ikoresha aba bantu ikababwira iti mwikomeza kurenganya abaturage banyu ibi ni agahinda sorry ashire komeza
yego nta kibazo bwana mukunzi nagira ngo twoko gutindira nanjye ngushimire cyane kuba twanagutunguye ariko uduhaye n'akanya uratuganiriza utubwira ibibazo muhura nabyo ubwo natwe tuzakomeza tubatabarize uko dushoboye ariko ni ukubashimira ubwo butwari bwanyu bwo kubivuga kuko tumenyereye ko abantu aho ngaho barengana bagaceceka ariko reka tugushimire ko nibura
witabye abantu saruzi ukanabwira nibyo bibazo muhura nabyo ubwo buriya nitugukenera tuzongera tubahamagare ndetse tunarebe n'ikindi twakora kirenze icyo gutabaza hari ubutumwa bwihariye wumva waha abanyarwanda batwumva cyangwa ubuyobozi bwo mu Rwanda
Jewe ubutumwa bwihariye nahereza abanyarwanda batwumva urabona nk'abana baturage iriya miryango 40 n'ingahe yabanje kujyanwa nk'ariya mazu nta mpamvu n'imwe yo kwirirwa ibyina yarimuwe ngo yatuzwe ahantu heza kubera ko imba baremeza iriya nzu n'ingurane z'ibyabo bahawe ntabwo babihawe kubw'impuhwe ni umutungo wabo wateruwe ujyanwa mu busanzwe nta mpamvu n'imwe yo kwirirwa ubyina ngo leta yarantuje kandi ari ibyawe byateruwe bikajyanwa hariya washake ubwo ronge mbona bariya birirwa babyina ngo batujwe neza batakawe babyina ni umutungo we wimuwe ujyanwa mu busanzwe ntabwo ari bya byiciro ntabwo ari ibyiciro by'ubudehe bakoresheje bavuge ngo bari abantu nta kintu bari bafite reka tubatuze abagiye gutuzwa n'abari bafite imitungo nta mpamvu yo gufata umutungo ngo wimurwe ujyanwa ahandi kandi udahwanye n'ubya bagukuyemo nurangiza ugiye gushimira ngo ndashima ko ngo bankuye ngo ahantu habi ngo ahantu ngo hara ngo hari ibiza gute utuye ahantu imyaka irenga 20 utangiye kuhasebya ngo hari ibiza gute iyo kiba hari ibiza ntabwo barabaye iyo myaka 20 iyo mbona bari abantu bavuga ariya njye barabivuga nkumva njye ndi kuribwa ahantu
nuko bashinyagurira
bitanu habyara imfura 8
ubwo ni
uhabyara imfura 8
birumvikana
ngo ndashima ngo ko mu muryango wacu ngo nta muntu wabarigeze ngo atunge itaje ngo ninjye utunze itaje yihenge mbona iyo se tugiye kwa abanyamakuru umuntu agiye gutuza muri sitidiyo iyo se tugiye kwa abanyamakuru
kabigasekwa nta keza n'ukuri
hanyuma bwana mukunzi hari icyo wasaba ubutegetsi bwo mu Rwanda
ntabwo nzamukomera amashyi
byari bicitse
yego wari uvuze ngo nta muntu uzakomera amashyi cyangwa ntabwo nabyumvise neza
njyewe nta muntu uzanjya muri asambureti mu gihe ndi gukoma amashyi kandi abo mutunganyije uzagutera ubujyanwe
oya ni isambureti y'abandi ibyo ntabwo byumvikane
isambureti njye tuvugana n'isambureti
nibaguhe ibingana n'ibintu byawe wari utunze ibyo bya shamburete ntabwo birimo niba badashoboye kububakira ngo babahe amazu angana nayo mwarimu ufite niba baha amafaranga equivalent y'ayo mazu mwarimu utunze amafaranga bababariye kuki bagomba kubaha shamburete
njyewe uko uvugisha tuvugana izi saha iyo shamburete yabo ntayo ushaka imana abagiraneza niyo batantabara imana izantabara kandi umugiraneza kuntabara ntabwo ari ukuntabara arwanirira ngo azantabara arwanirira azantabara ashobora kuzahura n'umugiraneza akantabara ntuza akantuza pe iriya shambureti yaba akayihamanira
abagiraneza bumva ndabasabye ngo bumve aya masengesho y'uyu muturage uri murenganywa si we wenyine ni benshi barimo barenganywa batitaweho muri kiriya gihugu ngo babaho babatura birirwa bazerera barara hanze banyagirwa ibi ni agahomamunwa n'agahinda
bwana mukunzi turacyamufite
turamufite wiwi arahari
nagira ngo nkubaze hari ikibazo nari nakubajije nagira ngo hari ubutumwa cyangwa hari icyo wifuza gusaba iriya leta n'inzego zayo niba bishoboka niba ufite icyizere ko hari icyo bakora hari ubutumwa waba wifitiye kugira ngo tuzabutambutse
njyewe ngewe kintu mbasaba nuko bagomba gukurikiza iki itegeko rivuga bakareka kuba bayafite mu bitabo gusa ariko batayakurikiza nibakurikiza iki itegeko rivuga ushaka inzu bayimuhe ushaka ubwishyu bw'amafaranga bamuhe kandi nabwo mba batabikurikije tuzakomeza twibereho nk'inzererezi izo zabo izo studio zabo bazazihamata kuko ntabwo wambwira ngo naba nagurishije gakondo y'iwacu nyigurane studio itaturwamo n'umuryango ufite ese buriya bohe reka twekwemere ko bashaka kudutura muri studio umuyobozi wabutuye muri studio mu wuhe mbona hari abo njya numva mu binyamakuru bafunze bakamufungira mu cyumba gifite toilette gifite salo kumva ariko usakuza avuga ngo wafunzwe nabi kuki umuntu arafunga ariko agasakuza ngo abayeho nabi ntibatekereze noneho ku muntu wagiye gushyira muri studio idafite icyumba kandi uzayibanamo n'umuryango we wose iteka n'iteka mpaka kugeza rurema aje kubakura kuri iyi si
birumvikana bwana mukunzi reka nongere ngushimire cyane hanyuma nzongera tuguhamagare twizere ko tuzakubona imana niyo watabaje kurusha ibindi byose turayemera kandi turizera ko izabatabara ariko turongera tugushimire cyane kuri uyu mwanya uduhaye ni umwanya w'agaciro nubwo twari turimo kuvuga ibintu bibabaje ariko ndibwira ko ari ibintu bizatanga umusaruro bwana mukunzi murakoze cyane
murakoze namwe mudusuriza bose mutubwire nawe wagira neza ko tubabaye tumna dusabira amasengesho ku mana turabo gusengerwa bikomeye cyane mugapfukama mukadusengera ikindi mukabwira nawe wagira neza imana ikoreramo bakadufasha
cyane rwose
yego tuzabikora
mukomere imana ibahe umugisha
namwe
bye
bye
Tabita
ndakumva
biragoye gukomeza ikiganiro nyuma yo kumva ibintu nk'ibi ngibi sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda niba ari amahano cyangwa amarorerwa sinzi ukuntu babyita biragoye ariko ndagira ngo nzi ko watangije imishinga myinshi yo gufasha abantu batishoboye cyane cyane nk'abantu bari mu nkambi z'impunzi ibi bintu biri mu Rwanda wafata igihe ukatubwira uko ubyumva uko ubibona nuko ubona bizakemurwa
ubuze ibi bintu wowe wabyita iki ashire niba nabo ntabariza bari mu nkambi z'impunzi niba nabo byibura uravuga uti bari ahantu bafite ubwo buzi uko bw'ababungana kose bafite aho baryama barambika umusaya urumva bafite HCR iri hariya nubwo ibinyora ariko byibura baba bafite bati byibura turajya kugutakira iriya HCR niyo yaduhereza kawunga y'ijoro rimwe ariko nk'aba bantu kandi bari mu bihugu bitari ibyabo by the way ni impunzi nyine mu bihugu bitari ibyabo niyo batagira icyo babaha urumva ashire niyo bariya abantu bari mu nkambi z'impunzi batagira icyo bahabwa byaba byumvikana bari mu bihugu bitari ibyabo bari iw'abandi ntabwo bari iwabo ariko kumva ngo umunyarwanda uri mu gihugu cye aratabaza avuga ati natabaje inzego izi n'izi akakubwira inzego zirenga eshatu zirindwi zose zaranze kugira icyo zimusubiza hejuru y'ibye hejuru y'akarengane yahuye nako hejuru y'akarengane yakorewe n'abakagombye kumutabara n'abakagombye kumurengera akaba aribo bamurenganya bingana kuriya wumvise agahinda arangizanyije uzi ko nanjye numva umutima uremere wa marira numva agiye kuza umuntu aravuga ati nimuntabare nimuntabarize umuntu w'umugabo kuko nk'ibi bintu byitwa iki iyi leta y'u Rwanda yiyemeje kumara abanyarwanda yiyemeje kurenganya abaturage bayo ikagendika igasenya abidasenyeye ikabica abitishe ikabafunga abidafunze umuntu yavuga ntarangize nk'ibi bintu umuntu abyita iki ashire
ndakumva Tabita kandi biranumvikana cyane ibyo uvuga
yewe yabindenze kabisa ntabwo nzi icyo umuntu yavuga sinzi icyo umuntu yakora iyi leta twaravuze abantu baravuze nimureke guhohotera abanyarwanda nimureke gusenyera abanyarwanda nimureke kwica abanyarwanda ariko aho kugira ngo bumve bagende bakaza umurego ibi bintu ni ibiki senyera abantu babeshya ngo ni mu gishanga ngo haye ngo ibiza iki ko babivuze bati ese aha hantu ni mutwereka ari icyo gishanga kiri hehe ese niyo cyahaba reka tuvuge yuko babasovaga reka tuvuge ko ibyo bakoze byose babasovaga babakizaga icyo gishanga ibyo biza iki ni kuki basabaho ingurane z'ibyabo impamvu ni gihe kuki bataba barira amafaranga bashaka amafaranga ahwanye n'ibyo babasenyeye bakayabaha cyangwa niba biyemeje data ngo kububakira niba bubakira ibyari bihwanye n'ibyo bari bafite abajura biye n'ubujura byo mu rwego rwo hejuru kwiba abantu b'abakene agahinda
niho bigiye kutujyana ku ngingo ya kabiri nari navuze aho nibazaga nti ikibazo nyamukuru kiri mu Rwanda ni ikihe abadukurikiye ntabwo ndi ngiye gufata umwanya nsobanura ibyo numva nshaka gusobanura kuko nibwo buryo mfite bwo kugira ngo nerekane akarengane ko kameze na nerekane ko tutagomba gukomeza kukihanganira umaze kumva ibibazo uyu mutumirwa bwana mukunza tugejejeho kandi kuri benshi musanzwe munabizi ariko twanamuhamagaye dushaka kwerekana dushaka no kwereka cyane cyane abahakanyi ubwo iyo mvuze abahakanyi ni izi ntore ziririmba ngo u Rwanda rwateye imbere tuvuga bidaturuka mu byifuzo cyangwa mu marangamutima gusa ibintu tuvuga bituruka ku kuri amarangamutima akaza nyuma ukuri tubona kubabaje niko kudutera kunenga iyi leta twivuye inyuma ndetse naho bigize tukaba tugirwanya ntabwo twatinya kubivuga turashaka no kwerekana mu by'ukuri uburyo iyi leta ya FPR yananiwe kuzuza inshingano zayo ziri muri ya migabo n'imigambi icyenda yaje ivuga ko izaniye abanyarwanda harimo kimwe numvise nkumva ni indoto zo kugira abantu bashobora kuba bavuga bati tugiye guca ubuhunzi ariko bimakaje ubuhunzi no mu gihugu mw'imbere harimo impunzi z'abanyarwanda ibi byerekana ko bananiwe kandi wananiwe ubusanzwe ari demokarasi akurwaho binyuze mu matora ariko atari demokarasi kandi leta nk'iyi ikoresha ubugizi bwa nabi hifashishwa izindi nzira zirimo iyakunze kumenyekana nka désobéissance civile ni ukuvuga ngo kwanga kubaha leta itagendera ku mategeko kuko ntabyo bikwiriye désobéissance civile yarabaye mu gihugu cya Afurika y'epfo aho Mandela na bagenzi be barwanyije apartheid mu Rwanda hari apartheid ariko nagiterwa n'abazungu iterwa n'abanyarwanda bayikorera abandi banyarwanda nibyo twumvise uyu muntu atubwiye pere yafashe ubutegetsi ku ngufu banashyigikirwa n'abanyarwanda batari bake kuko bari bizekwe amahirwe yo gukemura ibibazo mu mizi barayabonye ntago twavuga ko batayabonye kuko babonye inkunga nyinshi babona uburyo ibihugu by'amahanga byabashyigikira n'ubu ngubu hari ibikibashyigikiye ndetse na kamere nyarwanda yo kwihangana no kwemera Imana yabahaye umwanya uhagije wo kubaka igihugu mu buryo nta munyarwanda n'umwe uzongera guhezwa iba ariko siko bimeze ubu ngubu kuko bahisemo kwikubira ubukungu bwose nibyo uyu mukunzi dusobanuriye umunyemari umushoramari araje ati nzabimura kandi nabubakire leta ibyinjiramo tubakiza ngo ibiza nibutse abantu ko ibiza byo mu Rwanda bidaterwa nibiza ubwabyo ahubwo biterwa nuko igihugu kimaze imyaka 33 cyo na FPL kitarubaka ibyo nakwita ngo infrastructure ibikorwa remezo bijyanye no kurwanya isuri ibintu bya kanivo ibintu byo kwevacuate amazi ntabyo bigeze bubaka baraje ahubwo bimakaza politiki ziteza ubusumbane ndenga kamere aribyo tubona ubu ngubu maze kugira ngo babishimangire banakumire uwo ari we wese wabagira inama cyangwa se warwanya izo politiki mbi bashyiraho politiki ishingiye ku bintu bikurikira icya mbere hari iterabwoba ni ukuvuga ngo nta muntu uvuga ibitagenda n'ubivuze twumva ari igitangaza kandi tukumva ko iminsi ye ibaze n'ubu ngubu ndavugisha ukuri ntago mbabeshya uyu mukunzi mufitiye ubwoba kubera ibyo amaze kutubwira kandi mu gihugu cyuzuyemo ubusumbane n'ubukene bwa nzaramba mu busanzwe ni ngombwa ko abantu benshi banenga ubwo busumbane ndetse n'ikibutera benshi barafunze abandi barahunze abandi baryumyeho kuko uyu mukunzi hari abandi barengana nkawe ariko badatinyuka kuvuga gukumira uburenganzira bw'itangazamakuru muri buku umunyamakuru cyuma Hassan kunafunze ndetse na radio iteme ibyo baherutse kuyikorera ejo bundi ibi byose ni byatera bwoba ndetse n'ubwisanzure muri rusange benshi mu bacu no mu nshuti zacu batubwira ko turi abasazi cyangwa se turi abiyahuzi ngo nuko twanenze iyi leta ariko bigaterwa n'iki n'itera bwoba hakaza ubwicanyi ibwo ni bwo kuvuga inkingi iyi leta FPL ishingiye hari itera bwoba ngeze ku bwicanyi abantu benshi bagiye banenga iyi leta barishwe se hari n'abataraneye inenze ariko bakicwa twibuke Kizito ingero ni nyinshi hari Andre Kaga Rwisereka Dr Gasakure Rwigara Sendashonga Barwangabo wahoze ari Perefe wa Butare n'abandi benshi tutaranyiza kuvuga hano leta irongera iraza ibyo ikora ibyo nakwita ngo kunyaga abafite ibyo batunze tumaze kuvuga Rwigara n'abandi banyemari benshi banyaga ibyabo cyangwa se babinyazwe tuzabategura n'ikiganiro cy'abantu banyazwe ibyabo ngo baratanga imisanzu mu cyama cyangwa se ngo nibafatanye ku ngufu n'abashumba ba FPL ibyo byose bigamije gukenesha abaturage ni wo musaruro bakuramo hakaza no kwimakaza inzara ubusanzwe inzara ituma abantu badatekana tabana umwituzi umuntu ufite inzara nta kindi atekereza atari ugushaka icyo yashyira mu nda kandi akabikora anyuze mu nzira zose zishoboka kuko atariye ntiyanabaho naho ubona bamwe bemera kujya naho tubona bamwe bemera kujya muri za munyangire ndetse ukumva ko iyo nzara nta kibazo iteye uwahohotewe ageraho ahitamo no kwiyita izina akayita nzaramba kugira ngo bimenyerwe byitwa nzaramba nta mudepite no muri babandi ba badamu 64 b'abadepite nta n'umwe uraza mu nteko ngo uvuge ati nkuko byaramwe hari ikibazo kitwa nzaramba cyaje mureke noneho hajyeho wenda ubundi buzima butuma abantu bishima cyangwa se abantu bava no muri iyo nzara nta byabaye byose bikarangira twemeye ko iyo nzaramba iriho kandi ko mu by'ukuri twagombye kurwana na kandi mu by'ukuri twagombye no kurwana nayo mu mizi nzaramba rero iterwa na politike mbi kandi nkana ni ukuvuga ngo ntabwo ari ubuswa ahubwo ni ubushake bwo gukinesha abantu kaba ari ibintu FPL ikomeje kwimakaza bigatera ubukene mu bantu bityo abantu bazahora mu gihirahiro cyo gushaka amaramuko y'ejo ejo bukeye ejo nzabaho nte aho gushaka amaramuko mu buryo burambye ngo umuntu avuge ati mu myaka nk'itanu nzaba ngeze kuri ibi ngibi hanyuma mbe nikuye mu kibazo cy'ubukene
ntabwo ibyo byashoboka niyo abaturage babitekerezaho kuko uyu mukunzi yagurishije ibyo bamuhaye mu murage akuramo amazu abiri imwe abamo n'abana be umunani n'umudamu we n'indi akodesha imutunga leta byose iraza irabisenya ibi rero nibyo twita kunyaga abafite ibyo batunze no kwimakaza inzara hakaza gukoresha igitsina gore ibyo twita ngo exclimatisation des femmes abakobwa barahohoterwa ariko abadepite 34 ku ijana ntibagira icyo bakora ahubwo ukabona abadamu nka ba mushiki wabo tabandi ngo nabaruzi cyangwa se ngo nabacuraguze ingabire agafungwa azira ko avuze uko abyumva ndetse akanafungwa abana b'abakobwa bagakoresha ruswa y'igitsina ngo babahe babashe kubaho abandi bagahohoterwa bagatwara inda batifuje ariko ntihagire igikorwa ndetse n'abasenyerwa nabo ntibagira ubavugira nkuko twabibonye hakaza none ngo kubeshya amahanga iyo n'indi nkingi muri amashusho bakoresha ku mbuga berekana ubwiza bw'u Rwanda ntawakana ko igihugu cyacu ari cyiza ndetse cyane twe tunagifitiye urukundo nyarwo kuko ibiruberamo birababaje ariko twemera ko igihugu cyacu ari cyiza ariko ku rukundo rwacu nyarwo tugomba kuvuga ibitagenda kugira ngo bikosorwe bakerekana abantu 64 ku ijana b'abadepite ngo bakunde bemeze ko umudamu yateye imbere ariko ngo Tabita aravuga ibibazo bihari agatukwa akibasirwa ku mbuga nkoranyambaga kandi nta kintu kibi nzi Tabita yakoze ngabo Diane na Ingabire barafungwa bazira ko bashatse kwiyamamariza umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda n'ibindi byose tudahwema kuvuga hakaza noneho ikindi nakwita ngo kwica ireme ry'umuryango nyarwanda abantu ntibakizerana umugore n'umugabo ntibakizerana inshuti ntizizerana umwana ntiyizera iwabo nabo ntibamwizera abo bantu biragoye ko bazabasha kwicarana ngo baganire ku bibazo bafite ahubwo kubera ubwoba bazavuga kenshi bakeza umwami ari byo abanyarwanda bayobowemo dore hashize ibinyejana birenga bitanu nuvuga ngo imyaka 500 bakuyeho solidarite ubufatanye bimakaza urwikekwe mu nyangere nta nibindeba mwabonye ibyo mukunza tubwiye aho avuga ati harimo bamwe bahawe amafaranga abandi batujwe ahantu heza cyane ndetse abo ngabo birirwa bavuga ngo nta kibazo bafite bakirengagiza abaturanyi babo nabo bari kumwe kubera iki kubera iyo mu nyangere mvuze niyo ntibindeba muri ibi byo kwica ireme ry'umuryango leta ya FPR ikomeje kubiba amacakubiri mu bantu kandi habanje kuba amacakubiri ashingiye ku byiswe amoko kuko ubwo ntabwo byose twabyitirira FPR ariko ku by'amoko byarabanje kera ubwo nimo kwerekana ukuntu ubutegetsi bwo mu Rwanda kuva bwabaho butigeze busubiza ibibazo by'abaturage haje ibibazo by'amoko nyuma haza amacakubiri ashingiye ku turere FPR je yongeraho n'andi macakubiri ashingiye ngo aho abantu baturutse nyuma y'intambara ya 94 ibi byose ni imitego ubutegetsi bukoresha kugira ngo burangaze abayoborwa aho kurwanya igitero ubwo busumbane politike mbi kandi nkana za FPR bakarwana hagati yabo kandi mu byukuri nzaramba bose bageraho ndetse nayo mabi cyangwa ko karengane kose ntawe gasiga iyo aje tabanza kubaza ibyo byose leta ikoresha iyo nzarambije iragukubita ikanagutwara nako karengane iyo kaje karagukubita kakagutwara aho waba uturuka hose ibyo rero byo kuvuga ngo abantu baturutse ahanaha byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa ibyo kuvuga ngo abantu ngo n'abakiga ngo n'abanyenduga ibi byose n'urwitwazo rw'amareta harimo ni ya FPR yabyimakaje cyane kugira ngo abaturage batazigera na rimwe baterana ngo bafatanye ngo bahuze imbaraga maze bakureho ubwo busumbane n'ikibutero ahubwo iyi leta wasanze yubirebye neza usanga iha umugisha umuco abanyarwanda benshi basanganywe wo guhakirizwa kuko natwe tugomba kwireba muri ibi byose ubundi
bakaza bakarangaza abantu bahumugisha ibintu nakwita ngo immoralité immoralité mu kirwanda sizi kunabyita reka tubyite wenda ngo imico mibi ya kirazira ngizo rero inkingi FPL ishingiyeho ibi kandi si byo kurebera nibyo kurwanya kuko ni inshingano za buri munyarwanda ukunda igihugu cye ni ibintu bimaze imyaka 30 yose bikoreshwa nta cyahindutse nta nubwo ntekereza ko hari ikizahinduka umuti nyawo mukunzi yatubwiye ko biringiye imana ibi ngibi harimo umuco nyarwanda wo kwemera imana kandi ni mwiza ariko baravuga ngo imana hari kunifasha uteye intambwe ya mbere kuri njyewe rero ibyo nifuza kubasangiza nuko umuti uzaturuka ku muntu wese ubabaye kuko niwe ubanduruye hari umugani ubivuga ngo ubabaye niwe ubanduruye abantu bagomba guhaguruka bakabyanga umupolisi yagohotora ntubyubahe kuko bidakurikije amategeko ni inshingano zo kutabyubaha ibihugu bikomeye usanga umuturage azi neza uburenganzira bwe kandi akanabuharanira atabikoze baramujyamira kandi bishobora kwitwa ko ari amakosa ye kuko ntiyamenye kurinda ubwo busugire bwe ndetse n'uburenganzira bwe leta ya FPL nidahindura iyi mikorere mu maguru mashya ni abaturage bazabyikorera ibi byarabaye henshi nkunze kubivuga ntabwo nsurira u Rwanda ibi bintu ariko imyitwarire ya FPL nahangaha iganisha abaturage n'ibitabihinduye kuko muri Rumania byarabaye muri Ukraine byarabaye ahabaye revolution orange muri Egypte byarabaye kandi Hosni Mubarak wahoze ayobora igihugu cya Egypte yari afite indege nyinshi kurusha iziri mu Rwanda ndetse nibuka ko n'igisirikare cyo mu Rwanda cyajyaga no kwigirayo ubuhanga cyangwa se ubugeni mu bijyanye n'igisirikare ariko abaturage baragiye kuri Place Tahrir barahagarara izo ndege ziraza ntacyo zakoze kuko rega baturage bo mu Rwanda babwire uwo musirikare ufite imbunda n'uwo ngo utware indege n'uwo ngo utware ibyo bifara nawe ni umuturage kandi ni mwene wanyu hari aho bigera nawe bikamurenga akavuga ati ngiye ku ruhande rw'abaturage nibyo byanabaye muri Sudani Al-Bashir yari akomeye yishe abantu benshi muri Burkina Faso Blaise Compaoré nawe nuko byagenze yakijijwe n'amaguru muri Algeria nuko byagenze ubutegetsi bwari bushingiye ku gisirikare bwavuyeho ndetse no muri Tunisia naho nuko byagenze aho byabaye mu by'ukuri si uko abaturage bakundanaga cyangwa se ngo bashyize hamwe muri byose byabaye kuko abaturage bose bumvise ko leta itubaha uburenganzira rusange bw'abaturage idakwiriye kubayobora kuko leta ijyaho kubera abaturage nta na hamwe leta yigeze ijyaho nta baturage bahari na hamwe ariko ngiye no kurangiza hari n'indangagaciro dusangiye n'isi yose kandi tugomba gukomeraho igihe cyose iya mbere leta igomba kwisobanura mu bikorwa byayo kuko leta igiraho abaturage tugomba guca burundu uyu muco wo kudahana kugira ngo abo leta ituma mugemukira abandi bacike kuri uwo muco abo bakaboneka ibyo bakoze n'izo nzego mwatabaje ntago zigeze zubahiriza inshingano zazo kuko nta tegeko rihari ribahana mu Rwanda abantu boyumvira umutegetsi kurusha uko bakurikiza amategeko tugomba kumva kandi ko demokarasi igirwa n'uburenganzira ndetse n'ubwisanzure demokarasi ni ibanze mu buzima bwa buri muntu utuye kuri iyi si niko bimeze ni n'ikintu tugomba cyangwa se ni ikintu tugomba kumva ko ntabwo tugomba kugiciririkanya na leta iriho ya FPL munyarwanda haguruka maze wange kuko nutabikora nawe ejo aya mabi n'akakarengane bizakugeraho niba akakanya utaranabirambiwe nuhaguru tugahagurukira hamwe twese nta kabuza imiyoborere mibi izahagarikwa cyangwa leta iveho kuko idashoboye iyo utabaje inzego zose za leta arizo zishinzwe kubera ijisho umukuru w'igihugu ariko nagira ikintu gihinduka nuko leta iba yananiwe cyangwa se idafite nubwo bushake ariko leta mbivuge wahaguruka utahaguruka akarengane kazakugeraho kuko leta yerekanye ko idateze guhindura iyi mikorere niyo mpamvu rero nta yandi mahitamo dufite tarayo guhaguruka tugagurukana n'abandi bose tukavuga ngo twese nk'abanyarwanda tugiye gukuraho ubu butegetsi bubi bushingiye cyangwa bwashinze imizi ku busumbane bwakoresheje zira nkingi zose maze kubabwira ku bwacu urunana nyarwanda ruharanira impinduka mbereye umuvugizi ntabwo tuzahagarika ibikorwa turimo ndetse n'ibindi birimo gutegurwa ibyo turabimenyesheje tu Rwanda tuzarwana kugeza u Rwanda rubaye urunogeye buri munyarwanda wese nta n'umwe uhejwe Madame Tabita n'izi nyuma magambo ariko nagomba kuvuga ibi bintu kugira ngo urunyarwanda byumve naguha ijambo ndetse tukaganisha no ku musozo
murakoze cyane yashire ntabwo bizimbye mu magambo bavugaga ibintu byiza sinzi ko hari na ngombwa ko nagira ikindi nongeraho gusa ndagira ngo nibutse nako nkwibutse ukuntu FPR kigera mu Rwanda kimara gufata ubutegetsi ikintu cya mbere yakoze yateye ikintu kitwa ubwoba mu banyarwanda irongera itera ikintu kitwa urwikekwe kwikekana mu banyarwanda umuntu ntagira undi yizera abanyarwanda bagira ibintu byo kutizerana bya bindi birenze ukwemera mukaba muri mu nzu muri famiye udashobora kuvuga umugore wawe yumva umugore udashobora kuvuga umugabo yumva udashobora kuvuga umwana yumva ibyo baba babigezeho byembyembye ndibuka ari abantu bajya baza muri Canada bagera hano cyangwa se ninaha muri ibi bihugu cyangwa za Burayi mwatangira kuvugana akabanzaga agafata telefone akayishanyaguza agakuramo batiri agakuramo ibintu byose kwibaza ise bikugendekeye bite atoya nta wamenya hatagira utwumva ubwoba urwikekwe abanyarwanda basigaye barabagize ibishushungwe wavuze ku kintu cy'inzara reka nkubwire rero iyi nzara iri mu banyarwanda kandi iri guterwa n'iriya leta barabafungiranye yes abantu bose barafungiranye hari icyorezo ariko ntushobora gufata abantu ngo bafungirane mu nzu utabagaburira ntabwo bishoboka ibi bihugu niyo badufungira niyo twafungirana leta ibitugaburira yarabiteguye yarabiteganije ariko uzabwira umunyarwanda nimuhagari kutuzi ako kazi ariko kari kamutunze cyari mu nzu ugume mu nzu utahe saa moya urengeje gatoya kubera uko gupagasa yari arimo iki bati ni prizo inzara imaze abanyarwanda ibizakurikiraho rero abanyarwanda bagiye kuzaba bajura kandi warabyumvise ko ubujura bumaze gukabya muri kiriya gihugu muri ubwo bujura havamo iki kwicana hari abo leta ubwayo yica noneho n'abaturage ubwabo bakicana kubera iki kubera inzara kubera ubukene
ibyo
abana b'abakobwa bagiye kuba indaya abana b'abakobwa nuko noneho ngo imipaka bafunze uribuka ko hari n'igihe bari bambukaga muri weekend bindaye hariya muri za Uganda n'iki ariko noneho mu gihugu hagati abana b'abakobwa bagiye kuba indaya abana bakiri bato bagiye kubaza mayibobo ziyongere muri kiriya gihugu uko ziba mayibobo niko habamo uko kwiba ubujura igihugu ntabwo umuntu yabona ukuntu abivuga ibintu biri muri kiriya gihugu n'agahinda reba noneho nabo umubyeyi ababyeyi bari barafashe bashyira hamwe abana babo umubyeyi yarakoze uko ashoboye kose yiyubakira ako kazi afata abana b'umunani bashyira muri ako kazi reba ubwabo leta ubwayo irabasenyeye abana batandukanye n'ababyeyi umugore bamutandukanyije n'umugabo umuryango barawushenye neza imiryango barayishenye abana baranda gairiya umubyeyi ntazo abana bari iyo ni ya leta umuntu navuga navuga mabi bakora navuga ibi bibi bikorerwa abanyarwanda navuga ibi bibi mukorerwa navuga ibi byakorewe abanyarwanda bivuga uvuyaho reka tuvugire Karasira Karasira ubu ngubu uri yamuhamagaye yamwiriranywe ngo ba ngo ba mu senapita gute ngo bamwihanangiririje uko kumwihanangiririza ngo babyise ubwa nyuma ngo bamubwiye ngo nubwa nyuma bamwihanangiririje harabona bisomye ko ngo ahawe integuza niyongera ko azafungwa iterabwoba urumva bafite rero ukuntu bafite zavuvuzera bakoresha zo kujya kuvuga uwo muntu iyo agiye kujya kugirirwa nabi bakajya kuri za Twitter bagatwitinga bakajya kuri za Facebook bakandika nuko sinakubwira uwo muntu iyo zizavuvuzera uwitwa Tom Ndahiro n'uwitwa Bamporiki iyo batangiye kukwandika iyo batangiye kukuvuga bagutuka bagira gute umenye yuko ibyo byakurangiranye urugero rwiza naguha ni Kizito Mihigo bari bamwandagaje bamutangiye aba Bamporiki bamukwije bamuvuze ukeye baramuniga leta iramwica none uwitwa Karasira nawe bamutangiye buretse ndimo ndashaka Twitter uwitwa Tom Ndahiro yatwitinze aravuga ati nyuma ya Karasira Aimable n'umubavu TV kwiyerekana ko baritswemo n'ingengabitekerezo ya genocide harimo guhakana ku mugaragaro icyo cyaha babonye umusangirangendo uwo sundi ni Etienne Gatanazi wigaragaje yamamaza igitekerezo cy'uko genocide yagizwe igishoro cy'ubucuruzi ubu ni Tom Ndahiro ibi yabitwitinze ejo bundi mbere yuko bafata Karasira mbere ko RIB ihamagara Karasira akajya kwitaba urabona ubwo urabibona uwitwa Umubavu TV bamuriho Karasira nuwo nuriya ngo witwa Etienne Gatanazi aba baraziriki nk'uyu Etienne njya mukurikira ni umunyamakuru w'umwuga akora umwuga we nk'uko yakagombye kuwukora byiza cyane akabaza abantu ibibazo atarobanura ariko kubera ko abazi ibibazo leta idashaka kumva leta idashaka ko abaturage bamenya leta idashaka yuko abivuga bagakoresha noneho bazavuzera zabo zikajya hariya zikisararanga zikabatuka zikabandagaza nuko igikurikiraho muzajya kumva ngo Gatanazi yaburi urengero mwumve ngo Gatanazi RIB yamuhamagaye yajyanywe yafunzwe cyangwa yinigishije amashuka bati yafunzwe muri polisi none yinigishije amashuka n'ibindi byose bahora babeshya cyangwa abantu biyahuye ngo bimanitse ngo amaksida ibiki ariko leta y'u Rwanda aho mwahereye mutoteza abanyarwanda byahinduye iki kuri mwebwe nuko guhora mufite ubwoba ngo baravuga yuko genocide twirisha genocide se ntimwayigize business koko genocide yakorewe abantu yuko uyu muntu yitwa Tom Ndahiro nigeze kumva yuko ngo hari abantu ngo bamubonye nawe yari kuri bariyeri afatanya n'interahamwe mu gutema abatutsi uyu Tom Ndahiro ubu rero abamubonye barahari barabivuze ariko uyu
reka twizere ko RIB iza kuko isanzwe nyine ikora akazi kayo twizere ko izafata akanya igakora iperereza kuri icyo kintu
igakora iperereza nawe ikamuhamagara akajya gusobanura ukuntu yari kuri bariyeri kumwe n'interahamwe ariko akabari wirirwa abwira abarescape abantu barokotiyo genocide ababwira ukuntu ari abahakanyi ba genocide ari abapfobya genocide yakorewe abatutsi reka sinakubwira twese twabaye abapfobya baratumariye abantu uyu nguyu ari mu bantu babamaze ariko niwe wirirwa ashinja abantu ngo barapfobya genocide karasira uyu niwe warokotiyo genocide yakorewe abatutsi yiciwe muri iyo genocide ndetse n'iyi FPR iramwicira ariko yavuga bati vuga uvuye aha tuguhaye warning ya nyuma niwongera no kugufunga cyangwa tukwice ariko nk'ibi bintu bibari iki bagatuma Tom Ndahiro uyu nguyu wari uri mu bantu ngo batemaga abatutsi kandi nawe ngo ari wera niba ari nawe ntabyo nzi ntashaka abeho cyangwa rureye ariko ngo yari mu ntera hamwe nawe ari matema ariko niba ugenda agatoteza abo bantu akajya kuvuga yigize rero ngo niwe ngo muvugizi ngo ni umushakashatsi ngo kubya genocide se kuko yagukorewe Tom Ndahiro kuko yamaze abawe nk'uko yamaze abakarasira uriya muriho mutoteza mwirirwa mwandika mwagize iki ariko se ngo uhagarikiwe n'ingwara vuba batamwihase ngo bamutuke bagire gute ko ingwa ariyo nyine ibahagarikiye ntibavome
Tabita umbabarire gato nk'icyo mu ijambo harimo ikintu abantu batumva cyangwa se amateka atigisha abantu niba ari kubera uyu muco wo guhakirizwa harimo amateka batatika rero Mugesera ufungiye mu Rwanda ubu ngubu Mugesera afungiwe ibyaha bya genocide kubera discours
kubera ibyo yavuze
iyi genocide yabaye atari no mu Rwanda ariko arafunze none uyu nguyu umaze kuvuga sinjya mfata n'izina rye yitwa Ndahiro
Tom Ndahiro
Tom Ndahiro numva ari umuntu nyine ngo nibyo uyu Tom Ndahiro
kuri social media yiyita za
nabandi nkawe ese bazi ko ibintu bandika ahantu bifotorwa n'ahantu bibikwa kuko rega ntabwo ibintu bizarangira gutya hari abantu bagomba kuzasubiza ku myitwarire yabo muri aka karengane abanyarwanda bahura nako ntibishatse kuvuga ko ngo abantu bazihorera oya hari ikintu kigomba gucika mu banyarwanda no kuri leta ubwo uyu mvuze leta sivuze FPR ko leta izahoraho leta y'u Rwanda izahoraho izayoborwa n'amashyaka menshi cyangwa se n'abantu benshi ariko leta y'u Rwanda izahoraho ariko uyu muco wo kudahana ugomba gucika mu bitekerezo by'abanyarwanda mu myitwarire y'abanyarwanda no mu bikorwa by'abanyarwanda ku buryo n'ubuyobozi buzabaturukaho buzaza buzi ko guhana wakoze nabi kifashijwe bien sûr amategeko ntabwo ari uguhanisha amarangamutima cyangwa inzangano nk'ibi leta FPR ikora guhanisha abantu amategeko aha hantu niho tugomba kugana kandi aba bantu akagambane bakora ubu bufatanyacyaha bakora no gutera abantu ubwoba kubicisha kubahemukira hari abazabisubiza nta kabuza nk'uko leta FPR yakuye ubutegetsi bwa Habyarimana ikagira bifata ikagira ibyibabaza nubwo yabibabajije wenda nyuze mu mategeko ariko n'umunsi byahindutse kandi bizahinduka hari abantu bagomba gutangira gutekereza bati ibi turi mu gukora ubwo ntibyaba ari muri mpemuke ndamuke ariko mu by'ukuri ejo bundi ukazaramuka uwo wakorera agatagihari kabisa nagusubiza ijambo
urakoze cyane Ashire izo za mpemuke ndamuke ziri mu banyarwanda bashatse ba ariko iyo ndeba ukuntu abanyarwanda barimo babyitwaramo muri ino minsi ntekereza ko uku kuntu bagiye barebera abantu bakicwa bakareba hirya ntibindeba baba abantu ntibindeba igihe kirekire karasira nk'uko agafatwa akagenda batireka uriya se arizize aho yahereye banza birimo bigabanuka baratangiye kubona ukuri nizere ko ntibakomeze reka nsubire kuri bwa bwoba natangiriyeho niba shira ubwoba niba gerageze bashira ubwoba batewemo bahaguruke bivugire birwaneho nta wundi banyarwanda banyarwanda kazuzabarwanaho uretse mwebwe ubwanyu ni mwihagarareho ni mumenye uburenganzira bwanyu menya mugenzi wawe reka tibindeba tubaye abandi bindeba igihe kirekire imyaka 30 FPR irenganya abanyarwanda ni muvuge muti turarambiwe enough is enough bashyireho akadomo ndongera gutabariza Musenyeri ngo Musenyeri nzakamwita numvise ko ngo nawe yaba yaburiwe irengero ariko nk'umuntu ufata umusaza nk'uyu umuntu ugeze mu zabukuru nk'uyu kubera ko yavuze iki yagize ate ya icyo yaba yavuze cyose dore ko iyi FPR leta ya FPR ni ese umuntu yayita iki abantu batagira umuntu bubaha umuntu w'umupapa w'umusaza nk'uyu mukuru Musenyeri umunyacyubahiro umuntu wa ariko ngo yaburiwe irengero nawe turamutabariye nimuhe uwo muzeha amahoro nimumure asubire mu rugo ashiri uwavuga ibyiriya leta n'ibyikora n'ibyikorera abanyarwanda ntabwo yarangiza tuba tubabaye nimuhe abanyarwanda amahoro igihe kibaye kirekire mutoteza abanyarwanda wabivuze uti igihugu iki abanyarwanda babo barahagurutse birwanaho ubutegetsi burahinduka banyarwanda kazi namwe niki gituma ko mugomba kwirwanaho bigeze nta uzabarwanaho abantu batinyuka bakajya kangondo bagasenyera abaturage bakangara imiryango bakayisenya bakayirangiza ababyeyi bagatandukana n'abana familye bakayisenya umugabo n'umugore bagatandukana leta yakabunze yakababaye hafi akaba ari ibatandukanye niba mudahagurutse ngo mwirwaneho mumenye yuko abangaba batari bo bazabarwana harimo barimo babasenyera harimo babica rero ndagira ngo nibutse abanyarwanda ko twahagurutse ashire wabikomojeho twishyira hamwe nk'abantu bababajwe n'akarengane gakomeza gukorerwa abanyarwanda n'amabi akomeza gukorerwa muri kiriya gihugu turavuga tuti duhaguruke duhindure ibi bintu ariko ntabwo tuzabikora twenyine dukeneye imbaraga zanyu mwese nimuze dushyire imbaraga hamwe nk'uko mpamagarira n'abari mu gihugu gushyira imbaraga hamwe bagahindura ibiri muri kiriya gihugu nta wundi uzabibakorera ni twebwe n'imbaraga zacu urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda twishyize hamwe kugira ngo duhindure ibyo byose turwanye aka karengane turwanye ibi tumaze kuvuga haruguru aha n'ibyo ashire yavuze bikomeje gukorerwa abanyarwanda bihinduke nimuze dushyire imbaraga hamwe rero muri uyu mugoroba tukaba dushimiye mwebwe mwadukurikiye n'abazadukurikira iki kiganiro kikaba cyari igihe n'iki turabashimiye rero kandi turabasaba ngo bantu mufite ubumuntu nimuhaguruke mufashe bene wacu mwamwiyumviye umuvandimwe witwa Mukunzi aratabaza nimumfashe burya iyo umugabo yahagurutse akarindi yavuga ati nimumfashe nuko ababikeneye ndetse birenze nyaboneka nimureke tugire ubumuntu si ngombwa kuncaho si ngombwa kuca kurashire nimugire ubumuntu mufashe uriya muvandimwe n'abandi bameze nkawe babaye impunzi mu gihugu cyabo ntaho byabaye biriya ntagahinda rero muri uyu mugoroba ndagira ngo mbashimire ashire niba wasezera nawe yewe ndabasezeye aho bwije mugira ijoro ryiza ubukeye umunsi mwiza ubwo kandi mujye mumenya ko tubakunda turabibutsa yuko nyabuneka ni mukomeze mudukurikira ibiganiro byacu mukurikira ibiganiro bya Radio Iteme ku munara wa Europe urandika muti Radio Iteme Europe ibiganiro byacu urabibona asigaye turabashimye murakoze
urakoze cyane Tabita ku butumwa utanze bwiza cyane nkaba nibutsa abantu niko iki kiganiro cya igihe ni iki kinyoro buri wa kabiri uyu munsi twari ku itariki ya 8 ukuboza 2020 mwakigijweho na Shire afatanyije na Tabita ubwo naho ubutaha kandi Imana ikomeze barinde tuzatsinda kuko imbaraga z'ineza zizaganza imbaraga z'inabi murakoze turashimira nawe muri studio murakoze
Turakaze nidukangata turakaraze nidukanyika turakaze nidukangata turakaze nidukanyika